Esther isahluko 1 verse 1. Kwathe emihleni ka Ahashiveroshi, yena ungu-Ashiveroshi lo wabusa kusukela eIndiya kuze kube sekushe, phezu kwezifunda eziyikhulu namashumi amabili nesikhombisa. Verse 2. Yebo, ngaleyo mihla lapho inkosi u-Ahashiveroshi ihlezi esihlalweni sobukhosi sombuso wayo esaseshushani endlini yenkosi. Verse 3. Ngonyaka wesithathu wokubusa kwayo, yenzela izikhulu zayo zonke nezinceku zayo idili, amaqhawe aseperesiya nasemediya, nabakhulu nezikhulu zezifunda bephambi kwayo. Verse 4. Lapho isibonakalisa ingcebo yombuso wayo odumileyo, nobukhosi nobuhle bobukhulu bayo izinsuku eziningi, izinsuku eziyikhulu namashumi ayishiyagalombili. Verse 5. Seziphelele lezo zinsuku, inkosi yenze labantu bonke ababekhona eShushani edlini yenkosi, abakhulu nabancane, idili izinsuku ezisikhombisa egcekeni lensimu yendlu yenkosi. Verse 6. Kwakukhona izilenge ezimhlophe neziluhlaza ziboshelwe ngezintambo zelinene elicolekileyo nezibubende emasongweni esiliva nasezinsikeni zamatshe amhlophe. Imibhede yayiyigolide nesiliva phezu kwendawo egandayo ngamatshe abomvu nangamaphareri nangamatshe amnyama. Verse 7. Baphuziswa ngezitsha zegolide, izitsha zahlukene ezinye nezinye, iwayini lamakhosi eliningi njengokwesandla senkosi. Verse 8. Ukuphuza kwayo ngomthetho kuba kungacindezelwa muntu, ngokuba inkosi yayiyalile zonke izinduna zendlu yayo ukuba zenze njengokuthanda kwabantu abanye ngabanye. Verse 9. Nayo Vashiti inkosikazi wenze labesifazane idili endlini yenkosi u-Ahashiveroshi. Verse 10. Ngosuku lwesikhombisa lapho inhliziyo yenkosi sithokoza ngewayini yayalo mihumani nobizitha noharibona nobigitha no-abhagitha nozethari nokarikasi, izinduna ezisikhombisa zazikhonza ebusweni bwa-Ahashiveroshi inkosi. Verse 11. Ukuba zimlethe uVashiti inkosikazi phambi kwenkosi abe nomqhele wobukhosi ukuba abonise abantu nezikhulu ubuhle bakhe ngokuba wayebukeka kahle. Verse 12. Kepha inkosikazi uVashiti yenqaba kuza ngesiyalezo senkosi ngesandla sezinduna. Ngalokho inkosi yathi ukuthela kakhulu, ulaka lwayo lwashisa phakathi kwayo. Verse 13. Yayisisho inkosi kwabahlakaniphileyo abazazi zikhathi ngokuba yayinendlela enjalo inkosi phambi kwabo bonke ababewazi umthetho nokwahlulela. Verse 14. Ababeseduze naye kwakungokarishena, noshethari, no-adimata, notarishishi, nomeresi, nomarisena, nomemukhani, izikhulu ezisikhombisa zaseperesiya nasemediya ezaziphambi kobuso benkosi zihlala emqoka embusweni. Verse 15. Yathi, siyakwenze njani kuyo inkosikazi uVashiti njengomthetho, ngokuba ayenzanga izwi lenkosi u-Ahashiveroshi ngesandla sezinduna na? Verse 16. UMemukhani wathi phambi kwenkosi nezikhulu, uVashiti inkosikazi akonanga enkosini kuphela, kepha nakuzo zonke izikhulu nakubantu bonke abasezifundeni zenkosi u-Ahashiveroshi. Verse 17. Ngokuba le ndaba yenkosikazi yakuphumela kubo bonke abesifazane ukuba amadoda abo adeleleke emehlweni abo, lapho kuthiwa inkosi u-Ahashiveroshi yamyala uVashiti inkosikazi ukuba alethwe phambi kwayo, kepha akafikanga. Verse 18. Namuhla amakhosikazi asePheresiya naseMediya ayizwile le ndaba yenkosikazi, ayakukukusho ezikhulwini zenkosi kube ngukudelela nentukuthelo enkulu. Verse 19. Uma kukuhle enkosini, makuphume izwi lobukhosi lilotshwe phakathi kwemithetho yamaPheresiya namaMede. Lingalahlwa lokuba uVashiti angabe sangena phambi kwenkosi u-Ahashiveroshi. Inkosi nika omunye omuhle kunaye ubukhosi bazibakhe. Verse 20. Lapho isimemezo senkosi eyakusese siyakuzwakala embusweni wayo wonke ngokuba mkhulu, bonke abafazi bakuhlonipha amadoda abo amakhulu namancane. Verse 21. Laba lihle lelozi emehlweni enkosi nasezikhulwini. Yenza-ke inkosi njengezwi kaMemukhani. Verse 22. Yathuma izincwadi ezifundeni zonke zenkosi, ezifundeni ngezifunda njengokubhala kwazo, nasezizweni ngezizwe njengezilimi zazo, ukuba yiloo nalowo muntu abuse endlini yakhe akhulume ngolimi lwesizwe sakubo.